jaranyaa waaccuun reefu tan won saddeet isen kan ta innaman isaan dhugoonfetu. Sunumsun innama dhibiit jira ka isa dhugoonfenno dite. Arrinne barsiis kan kas ta dhibi isentim. Med kitaab waaqa kas dubbi marikon dubbet fula lama mudda tokko paka 12 jaqasa. Isan dikko bubbule imal gardaddo Kapernauma ijeem. Daddon sun ta'in it guddet duub eegiyyan. Odun sun daddo sun kulli qabet ta innin daddo sun gale. Ishiya isan minjiru dhabbede innaman wor sun dhufeen isan gammede bare ijjennoo dhabe minninnen gammi innama fuudhati kafeta. Isan it waadi mal innama arfaan kun innama naafa fuudhe ittin dhufe. Dhabbi innaman jiruun innaman sun takka isa hingeenne. Min sun yaabde waaf irra buqqift bare isan ijjetun. Waaf buqqifte raawwannan nam sun wosaasum isatin walin bare isan taayit gad buusen. Isan immaanumaaf jedhu gonfenno jarsuni ilaale nam naafa suni wannin jedha. Gurbaki nam setante hasiti samaren.
Amtan dagd aadaa taa ashtateet ishinafit won ishi ufin yette uf gaafet. Isaan wan yedheni uf gaafeten nam kun maaniif akkan dubbetaa nam kun gar waaqa kufuruu dubbete. Waaqun kuleet nam sena malakkisaa nam dhibiin jiru. Ammoo Iisaa malum sun harisaa kasan won ishin mamen sun hin beeka. Duub inni wanni yedheen isen won akkasi maaniif mamete yedheen. Tamiit irqom nam naafatin nam seante hasii lakkisen yedheniin immoo wasaasaante fudhadhi galadheniin. Ammoo isen hin beedanii Isiyaa ilmi waaqaa duuniyaa kaa irriitti lilla jabeen nam see innama lakkisenuuf qabu. Inni nam naafaati wanni yedheen wasaasaante fudhadhi kee galadheen gar warra keessanii.
Wasaasa isa fudhete lafa kee ijeen fuul innama birriyaa duriitti. Dubbintun lilla innama birri hama shangeessifte. Wanni isaan waliin yedhen nu takka nam akkana hin dhagarree. Eegiyyan lilla waaq faarsen.